swag music.
Acha flow. Ni anu nyimbo. Aimba kwa chape. Mbaya mbela.
Tony Aitu.
Sina kulile kwa umoyo uyo. Wajera.
Sina kulile kwa ine umoyo uyo.
Wajera.
Your life, eh? Zasiri za wanzani kupaya. Ndawasifu na kuona mzano achitika. Nishito kamba kamba. Manje vyani viva kamba kumbali manje. Ati? Mbela. Mzako akashitako kuino. Ati no wajawana panda. Mzako akalimamusha ati no. Valimira mankwala.
Valimira mankwala.
Listen, mamfara sianga limi. My dear,
my dear.
Achan,
achan.
Apo. Nawe nikupanda oi.
Sina kulile kwa umoyo uyo. Wajera.
Sina kulile kwa ine umoyo uyo.
Wajera.
Jealousy, imwe wanti manga zika pansi. So please zipasa na chance. You a DJ, bring the beat.
Let's go, let's go.
You a DJ, bring the beat.
You a DJ, bring the beat.
Hii life imwe sinka la pansi. Ita manga ilibe na chance. Kulijize tizanka la pansi.
Kulijize tizanka la pansi.
Yeah,
yeah.
Achan. It's a boy.
George
Arakesh.
L-O-E-N.
L-O-E-N.
Jafro.
Chilzee.
Haizo.
Kazjee. S-M-G. T-K.
Uh-huh.
Tomu Asim.
Obamaki. Enjoy my way. LTSwagmusic.com.